do know. I'm turning
this hatch, my Gucci bow. But they can know. Oh no, cash my thing up. See ya so. In bad, see me, nigga, to pass a phone for. We sing a queen, Kunangani say, bye for. This hatch, my Gucci bow. But they can know. Oh no, cash my thing up. See ya so. In bad, see me, nigga, to pass a phone for. We sing a queen, Kunangani say, bye for.
Sikiri da Jordan, do sell Gabbana. But they can need a flag that could pack a banner. Unzi wa kumana teka ila kasiana. Unzi lepo ndora semiswa kanimarana. Boteka ya neta, mpupa maiketa. Boteka ya neta, chokura ndareketa. Waspina kufikira mchipeta. GPCM geto kumali. Waspina danza, make some lefu. Tosi ya emu, na kupinda malefu. Pati ya isi genja, shumbani mendu. Ikupeke zawa ntoba.
Nizaji, makuji bo, boteka no. Oh no, kashi matenga kusia so.
Mbazi nene kuto pasa fomfo. Usinga kwenye kunangani sae baipo.
Vezaji makuji bo, boteka no. Oh no, kashi matenga kusia so.
Mbazi nene kuto pasa fomfo. Usinga kwenye kunangani sae baipo.
Usi urafana, bakumanya peka bifi. Unyonya kumufako sine kuchivi. Pekari chinari unge une sivi. Mafari rafeki ndapunza utichi. Teka shimale puru na ikantita. Punza zuku kwa katamba na sita. Mutziva mneva mwe pinda utitita. Kwa atopa 5 dora sika utitita.
Pata ya ukina kato kai shumba. Isu ndana baba lupe pikichi kumba. Washmina ataenda kusumba. Kine mpinga yangu njina mkumali mumba. Washmina Chaka drop top, chaka makiano huyaka chop chop. Baru wachano, buka tokupa kop kop. Baru wachano, chika kwa kutop chop. Iwe nzonzwe, bozwe makia. Famba mkito balungu tikata siya. Iwa nusali sato ulisa musia. Waspina achi kembo chichisia.
Yeah, nachi, makuchipo, boteka no. Oh no, kasima